tamani halaji malifu.
Doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to boggi jandiga fandu hala Mamadou Sama Sikou jam wal sakrabe hediibe. Bangal kan Côte d'Ivoire 2023 lidi malindi na le gubal ngongol kurugo ngudirro bamako kiloji temere joyi. Jogorade no fevri kabaru kasara mbien nan dum do woni goto fandaji nyaloma hertandango tedagul kasaraji yambintenga ben yambintengo aljumaade hande 13 octobre 2023. Yimbel hibbe ayem na wonno ben yeso ndokobe kabaruji nyande alkam sarende bamako do yalla memde hala kabaruji leedindi amsinem ndardi dunno ardibe ayem be jeccitaade nuyle en feddende dingun sembe kabaruji amen na hande bete aljumaade 13 octobre 2023 bismillah sakrabe. Ndeno hankasin kambi lede noga e nai njabe Côte d'Ivoire kan 2023 be ana andi hani firude lede malindi ana ele gubal e mna wondi ngongol kurugu ele sahal lede ndi mbien Côte d'Ivoire bifino dito mbien gal o kawrtala ana ele gubal a indi wondi dun en Nigeria Guinée Equatoriale kanya Guinée Bissau mbien oro tiraj o wat ama Kenyan to noku lulido oksibu sion Abidjan kako Alice Sissé wonke en ke fasango ko ngou horo mako
jagabule em leedi Mali waram hebondirde e be leedi Tunisie be Afrique du Sud be no dirta bafana kanye be Namibie no dirta be Warriors pio be ballon kanko Eric Sekouchel John woni koyde mudem jenay tawede hono gal do kawrtal don Coupe d'Afrique des Nations gubal gal leedi Mali woni le mudum gal do woni e andan be kabaruji bili de pide ballon kanko holiti wede am way firtaade lehim ay tawede majjum fu be holiti wede gubal gal kana tiidi sanne bude gube kiddiide fu sabi Afrique du Sud pio be mudum ballon ana wondi hebude sem be namibi be du hana yebe defi leedi Senegal ardido kawtal bittingal gondole gubal se waram hebondirde Cameroon Guinée Conakry kay Gambie leedi Egypte gondole gubal be ngoro heddade Abidjan waram hebondirde Ghana Cape Vert kay Mozambique leedi Maroc jano do demi final coupe du monde bettido onay gubal F waram heddade kanko San Pedro o hebondiranto République démocratique Congo Zambie kay Tanzanie pide arande de waram wadde 13 lewru janvier ngorondu le stade uno dirta Alassane Dramane Ouattara Abidjan
sakrabal tout taklaaji mo dukka bani mo banga bem am Facebook e Twitter bal politin ko be kanyam ben dartobe kabar wuteji na ben totto fay boota sariyaaji ben jogola fewgal dido wuteji di neno kawrtal bangal mudun jande alkam sarnde bamako do landini gal do kawrtal woni CM didde kanyi dun NDI jafu don fanda mudun woni jalla be do dartobe ben tino ben wattande hakilo sariyaaji kabar wuteji kedana ko lif kalifa goota hebeni du fosango Umar Wegalo e Sita Sidibe
sariyaaji ko nayri bangal wuteji di dum pamama fati yoga e dartobe wotiji be mette so bami fa wotiji ngadi le nokko non kanko Boubacar Sandina Camara o hollitiri wite
les elections ko
wotingaaji yo kulleji tiddi wadede sanne du sabi so mede fiya dabireji yalla parti basi fu matele di golleji sabi sare ko nari bangal di wotingaaji holliti wina parti politique fu an han barte di sariyaaji sabi yoga mebbe kalta jamaara hono golleji mawdi be hani wadde cagas lamgen di jamaara hasingin e mudum gal e warta jamaara tan be hokkaden kalsi e kadule wotnobe tley
ça c'est de la corruption
pelle parti politique de mbi an beltile o do golle sanne be ngadi no dango fewde e lamu o no dido sariyaji kani rewirete docteur Hamma Diallo goto gonle fedde kodem
c'est une très bonne chose
o dabir fiadu hono lobber sanne mini tijji hannen lamo an han fi dabiriji hollita tagoji lobbi goddi di homa fu han pamde le watti di woti ngaji sabi so dun wadaka demokrasi mo halta hala mudon dawla mudun timman mali tampi sanne ga wala la fi sariyaji sariyaji di battaken tan homa fu an han golludude no dati sariyaji hollita
dans le cadre de l'éthique
le dido golleji so timmi pelle de fu ngarna cinnina talkuru ko nayri bangal sariyaji wotiji le ko warata
nyaloma hertanago mi en tedagul kasaraji yambintal jumaade hande 13 octobre ben le mali do 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 kabaruju inandade waran dubi no joi wonande nations unies fanda mu dun woni faminde jamaare ne bangal dabariji buitugol kasamen fratiji bilidi kasaraji le mali do kambe dunken hawlu hol tvide men ben tiidini sanne kabaru weltere wakati kay dud jogolabe be adama bangal mudu halima yatara won ko hebene ke do fastango usman nyali buli e sitasitibe
le yambingol o nyaloma humini be kabaru hawalu anandarta e jamarende tagota guji lobbi be koltiwide fay etawede li kasaraji bawa sakede taguji himbe anambawi latade sababu mudun ko be beydi wide Abdurrahman Sanogo andindo kabaru hawalu
ya de fenomen ki
kulleji kewdi anawawe hadere dun adu torra mudum uitele lede amendi misali mudum sabami ko jamiji din natata yimbe ko bamako do ko hewe majjum fu no yimbe be mahiri galleji mu em le ngallurene
de catastrophe
gollede kura ruzu holtiwide wa imadaraji di wondi wadde yalla di kasaraji ana chakke di imadaraji ana bawi sakade do hunchinde dun hore Abdurrahman Nyare won hore jo département préparation gestion de catastrophe premier secours
mine jogi le janyeli di himbe ngadobe imadaraji fa noto wakati fuso torda hewsike himbe golonobe ni tam kura ruzu ana wada imadaraji no yawri fa noto himbe fu be torda hewtile lindi e mangal mudum fu
o beydi wide le hitande 2022 e ngadi imadaraji ko yata chapande tati dow kabaruji yolugol toboji le region ngaji mali kewdi hono kulikoro kay sigaso motti tumbutu e gawo
dental yimbe le hibe fedde mbien AIM mbien mali won am cinema wadi mbe mi hala kabaruji leedi di no bangal kabar politique kay no rafinde nagu le jangnire de be rare dun dun mbien bantingul woteji di kanko hore jonde do fedde mbien woytike wupigul ngarangul do fewde e boto tumbutu ngaladdu sababu yimbe le hobe heddi ken web hewdun barmi el hadj ka seydou patrice dambele yetti sanne ko ben dam ko be mbien bantini woteji president ko han wadden ko katna kanko fatmata ko jo ko hani fatmata ko jo e do fostango sita sidibe
nous avons vu un certain nombre d'images qui nous ont
mais yi kulleji yogaade bema ande ko sugli amen sanne sab me yi sugabe jengo fulle ko dow dowdi ana jogi marfa ko nodde ta pistolet tiegan imadraji dima wadi hakkone menen kan lam on yalla ne fedde ayem an heba juddine do inde sugabe jengobe leedi mali yalla ana habina hakkeji mabbe me holliti wi watti yotti ken joni ko hono di kulleji an haani habede debbel mudun hono ko metti amen sanne kasin yo tiegan yibe bombe ben hippi bato on lamu tumudu bariton civil en maire tan dodo na me fala sedan mede tewtra mangal pade leedi mallin tinno wad imadaraji yalla an heba be yimbe bombe marabe sagtere mudun duyo bantun gon woti ngaji warandi wadedi ga handen mede welti sanne to o dabiri fiado to gouvernement
nous félicitons le gouvernement
yetama hettande dossier la semaine handana yudu kabaru awgal dana limal do on ben yo ben do kabar o wakati jun an jogti laaji sabbi ke walla jam mayuji di weltra wakati no hulitiri kambe awobe be kanya dun no jodi ben jeyobe ko kubeje den ben ko kobaje jafudon den ardi be hultiwide golle o do bangal ko wata wakandili kalisli ndi ko badi ben nay ele temdere woni PIB don no no waraton ngaji temdere innoga ko ben ko bar tem ton ngaji temdere innoga dum bangal ben awgal ko anda ko dum tawangal ka bangal ko margal liddi yo ton ngaji ko buri ton ngaji jetti den no yalan bedro famu do kawmu do halima yatara kanya hejabe on yoga be won ko hebani ke da fayso Umar Bagolo e Ousmane Nyalbuli
famde kuli koro fa garda sigu kany e dire fa njottida mahina le lamu bofula be region kay awobe wonbe tombe kuliti liddi kebataake wottu joni o fi wabbe kuliti ko lati sababu mudun no mayoji din gonde natirno wobbe do kuliti wide kudde bonde ko watete le mayoji di ko dun lati sababu mudun
o sina fa batal mon nabbi
arande miden kebanno sanne le awgal ka joni wana non dum wori me golle le nokku centre bozo daga golleji di ana gondi le wattu dungu o ka liqi ana fandi ko kebete joni batti nabbu ndiya mayo hebudi liqi joni wana ko yafi senen lungu o bareki timmude ndem min burata hebudi liqi
daga ja dondon
kambe sotobe bubbi kanyen moddinobe wonbe do bumako do fuddon tawa kulitiri nyaloma hande o cogguji mabbe di antadi sanne e bi jogiti dallaji mawdi du
bon imperodina
le o wattu luma taruje anataadi himbe jiworobe galle battide mayo go woni garobe sodde taruje kewde men gollerata ko men jogi ana hewisi mede sotta taruje to dire to ka nabugol ndiya mayo go ni golleji amen
abi wote kele
wote de futo kuli koroto kambe sodob so ciotali dibe be bi be kebali hen seda seda kedde mo kanko madama kita kadija to kulbali o ko musifido hen
mo jiga fere nafa ana wodi e suttugol liqi ka sabe nabugol ndiyam mayo go le o wakati liqi ana pandi ko kebete ka meden keba suttude seda ko men kebata do dun
o bok le flyna
lami be kabaru awgal li ndi kuli tiwide wotto juno darnde awgal ana mawni sanne le majjunduɓe mbi yimɓeele maɓɓe ko ɓuri temettato e capanɗe jeegom en jeegom kañen gondi e faabade jamare nde nuhum berte kañum laami kabaru awgal le leydi ndi
fa basiji kaɓe hakkunde awtoɓe min joini baale awtoɓe les commune ngaji segu motti kay fa yottade joyla yottade capantati goo lewru utti aɓɓeni ndu wattu gonɗe joni o adadu liƴƴi komin keɓi ana yaa toon ngaji ujuna capanɗe jeenayyi e joyyi e temere jeɗɗi capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi
tawedi wiide kamɓe awoɓɓe ɓe mbiɓe kaaja laamu o faaboɓe fur laamu koɓɓe mbi Imma Daradja no gondi e wadde dow hen le nokkule kewɗe micciteɗe willi Imma Daradja kanɗi waɗeɗi le ko warta koɓe ƴewtoto yallah hono kabaru awgal hani yarde yeeso le leydi ndi
sikola sacram pam wiide ɗokkat tene kabaru jumi hannde micciton tan wasare fof humtade yewtere siw tamani dow mbeɗon application muɗum yo banggal play store o seeɗa yewtere meɗen magasin
jonte kese martama kumpa le leydi meɗen ndi ɗum ne ministére daraɗo habaru cellal le leydi meɗen ndi wi ana darda ɓiɓi leydi men fuu ndento e oɗo ñaw
jonte mawde nde hana yeɓede iɗum anditire e wulare calɗi na walla hoore na walla codduli oɗon mbawi dum tutude ƴiƴam oɗon mbawi matude wulare mawde kañum e puƴe e calɗi moɗon
oɗo ñaw ana wawi waltirede e ngature ɓowɗi oɗon mbawi du rentade oɗo ñaw no newiri
udde nokkuje fuu ɗo mototon ndiyam
lele e ley arkillaji
mbuwe cuuɗi mo kañum e seraji mum
ndentere du e arkillaji ɓorne kaddule du kuuɓoɗe e calɗi moɗon fuf
itte ko tundi fuu a wi'an ndiyam tunɗan huuɗo juppo ñama moɗon kañum e yono mum
oɗo mbawi wujade neɓe meji e calɗi moɗon e calɗi sukaɓe moɗon ndenoji on
fati jeggi to wi arkille yo dabare arande fa rena sukaɓe mum
ɗum ɗo yo kabaru ƴiwranɗo no sijo tamani e faabodirɓe muɗum
ministére kumaniɗo cellal kañum e hinne yurmede
yewtere meɗen sukaɓe hannde ana yewi dow kabaru mbiyen ñalloma hettanago suruba ɗum woni sappo e goho octobre nder nelen ɓeɗoro fama keɗana ko laali tangara heƴaɓe ɓeɓe amin yogaɓe heɓani dow faytango Aly Cissé e Sita Sidy Bé en ñalle jaam
le leydi amen ndi duuɓi mo suka debbo hurtoto e muɗum wona gotule nokkuleɗe fuu Sidi Mohamed Koulibaly conseiller suudu ministre kumaniɗo yeyware rewɓe galle fa yetto sukaɓe holiti wiide ɗum yo saabi ko finatawaji amen ɗi waldale leydi o ɓeydi e haala wiide Imma Daradja kewɗi goɗɗi woni gaɗaɗi le leydi amen ndi yettade kanankoɓe yalla duuɓi mo suka debbo hurtoto e muɗum ana wartire duuɓi sappo e jeegom ɗum dukinatawa sara muɗum hokka yamirore muɗum
la question du mariage au Mali
kabaru dewgan yo hunde finattawa wonɗon som an misali sariyaji jantande haqqe sukaɓe kañɗe galle ana haala ɗum hollittama wi wiɓɓi debbo hana hursinede caggan so yottani duuɓi sappo e jetti gam matama wi yogaɓe meɓɓe ana hursinede tawa fotay duuɓi sappo e jetti le hitande 2011 dabiriji ɓamama to président on leydi ni joƴƴini sariya goto ko haɓata ɗi kulleji sukaɓe rewɓe ana hursine guiddi duuɓumen sappo e jeegon caggal ndiyamirore
saramumenexceptionaaisaison
sukaɓe rewɓe kañe worɓe no nangirte kana serti sanne le galleji yogaji ɗi leydi amen ndi noom holitiri wiide Youssouf Bagayogo kanko woni ardiɗo gollirgal kumaniɗo yirwere rewɓe sukaɓe fa yetto galle ɗi leydi amen ndi o wi saraɓeɓe ko heewi mumen fuu sukaɓe worɓe ɓurani ɗum en sukaɓe rewɓe
sukaɓe rewɓe ko heewi hannen ana nangira caggal juuɗe le galleji ko heewi saabi homo fo ana miila ɓiɓɓiɗɗo gorko wonko hani lunde galle ga wala debbo heewɓe ana miila hannen ɓiɓɓi debbo juuti ɓoy fuu yaltan suudi baba muɗum ya moƴƴina suudi baba janan saabi hannen ko heewi meɓɓe ana faabo ɓiɗɗo gorko ɓoɗɗiɗɗe rewɓe do kulleji fuu ko humini kabaruji huncugon leydi
yardoyeso
segule commune Sébé Bougou min jiiɗoyto e Mariame Kouyaté kanko woni laamiɗo walde ne ɓe noddirta jigiyatu omo wandi wadde Imma Daradja ana heɓa duuɓi sappo joom yalla sukaɓe rewɓe ana heddo jangude tawede majjum fuu o holliti wiide walde makko ne ana wundi fewde tiɗɗalaji kewɗi bangal huncande hoore hakkeji ɓeɗo sukaɓe rewɓe
torra moɗo mataɗa toon yo laafi heɓude baale ko faabato amen ka e balleku le golleji amen ɗi ɗeɗɓel muɗum jamare ko heewi haqqille mumen kañe ɗi amen ana serti ga meɗe wonde fiɗe dabiriji yalla ɗi torraji ɗiɗi fuu ana heɓine jogola ɗum wawa heɓde lawon feeɗi so walanimi waɗa Imma Daradja mais famtina jamare yalla ɗi haqqilleji bondi ana acce
laamiɗo parlement des enfants bamako ɗo kañum ɗum ɗomtawa le wimako tawede Imma Daradja ɗi kanakoɓe leydi amen ɗi waɗi ɗi fuu jande sukaɓe rewɓe le leydi ka wona hunde newide feyi wattudeɓe dewle tawi ɓe jottaki du e hunde tiɗu ne sanne sanne mo dum gondi fewde mudum Imran Ag Mohamed El Mouloud woni lamido parlement des enfants Bamako do
gedi tiagane saraji ko heewi ita ko naare bangal hadje sukabe natike sabe hande sukabe heewbe heewta hadjeji mu en gaddu e tawede fu fa handen ko yata sukabe ujnyaaji wonku longi hebude lawol honene jangatalde leedi malnin yoga bibbe robe jaati ana hursnede taw dum yo tan sappo jetti torraji mawdi medde wonle mudum bangal sukabe kabbe robe ko natto sabe heewta hadjeji mebbe honen misal jande nanal mudum
hitane hika fewde yambingol nyaloma ke enado suka dembo le adnaro allandu kuleji kewdi woni ko sukabe rewbe landinana le leedi amengil hakkune majji ana dado ndirgol bangal defu halde yeso jama kany ko nande mudum sodo kumani do yirwara sukabe le leedi amengi holiti weeda wadi dum fu yalla be do sukabe rewbe ana heba yirude e yaade yeso